ababadde bakwesunga babuwe gabalabye gabalabye tuli tubadde mulwali naye kati nsaba kifufu ofisho. Nalondawo yadde bangi baliyo omukwano gwo sigenda kusuulawo gwe wampa laavu yo nze ly'omutima najjayo ndayira tegugenda kuddayo ketonye kaguyake ebyange naawe forever biriboke tuyambuke tukirire ebyange naawe forever biriboke kabogere tweyagale ebyange naawe forever biriboke kuwulira kuwulira mu mutima
kwagala nkwagala nkwagala okuva ku kagere mpaka ku nkoola omukwano gw'omukwano gw'omukwano gwo nguwulira muli vaibe nkoola kwagala nkwagala nkwagala okuva ku kagere mpaka ku nkoola omukwano gwo omukwano gwo nguwulira muli vaibe nkoola.
Senga Jessica omukwano gomuka bakulunga nonoka omereza oserereza kwanyu mepeta omukwano gomuka otoze sebaka esuka zikwata aise kumuliduka kuba omukwano gokali ikumanfune mbali kwagala ebitenkanika kwanyu mepeta akaweta nkalese kakano akaweta akaweta tuli tubadde mulwali naye kati nsaba kifuko fisho. Ababadde bakwesunga babuwe gabalabye gabalabye tuli tubadde mulwali naye kati nsaba kifuko fisho.
Kwagala nkwagala nkwagala okuva ku kagere mpaka ku nkoola omukwano gw'omukwano gw'omukwano gwo nguwulira muli vaibe nkoola kwagala nkwagala nkwagala okuva ku kagere mpaka ku nkoola omukwano gwo omukwano gwo nguwulira muli vaibe nkoola.
Kwata mukono terera yenza mukwano godala atali kubadala embeera ne bweri bange balagala ng'eddagala ndyebagala ebibalagala n'ettagala olw'okwagala nayira
kwagala nkwagala nkwagala okuva ku kagere mpaka ku